Abatembera mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuri wa kane batunguwe no kubona amabendera yaramanitse hirya no hino ku mihanda minini. Ni amabendera y'ibihugu 54 bihuriye mu muryango w'ibihugu byakoronijwe n'Ubwongereza n'ibindi byongewemo nyuma byakoronijwe na kuri wa kane. Kandi polisi y'u Rwanda yasohoye ikarita igaragaza imihanda izajya ikoreshwa n'abashyitsi n'iy'abaturage basanzwe bazajya bifashisha. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda John Bosco Kabera yabigarutseho.
Bamara impungenge y'uko imihanda uko babitekereza muzabifunze ntabwo zabifunze. Umuhanda ushobora gufungwa ariko abantu bagiye kuwukoresha cyangwa se abashyitsi bawukoresha akanya gatoya bamara guhita abawukoresha batanze inzira, umuhanda ugafungurwa, urujya n'uruza rw'ibinyabiziga rugakomeza cyangwa se rw'ibikorwa. Nta nama zizabera mu muhanda. Byumvikane rero yuko nta muhanda uzaba ufunze. Kandi twajya ngo tubwire abantu yuko n'ibikorwa bisanzwe byo gutwara abantu n'ibintu bizakomeza.
Kugeza ibikorwa byose ntibyafashe umwanya munini n'ibyo gutunganya imihanda abafite imodoka bazanyuramo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pidansi Rubingisa nawe ahumuriza abanyamujyi ko nta kizahungabanya ubuzima bwabo.
Ubuzima bw'umujyi buzakomeza, abacuruzi bazakomeza bacuruze, bajya ku kazi bashobora gukomeza bakajya ku kazi, bashobora guhitamo gukorera mu rugo bashobora guhitamo gukorera mu rugo kuko bafite ibisabwa byose. Ushobora kujya gusura umuntu ashobora guhitamo kujya gusura umuntu, ubuzima burakomeza. Hari icyo rero umuntu wese ufite umushyitsi mu rugo yitwara agakora iyo suku, iyo abaturage barabikanguriwe kandi rwose bari no kubikora cyane. Dufite na gahunda yo kugira ngo tumenyekanishe iby'iwacu tubareshye n'ejo bazagaruke.
Muri ibyo byo kwitegura, umujyi wa Kigali kandi washyize ubwiherero rusange ahantu hahurira abantu benshi nka Nyamirambo, Remera na Kimironko. Iyi gahunda ije gufasha abashyitsi n'abandi bagenda mu murwa mukuru kutazagira ikibazo cyo kubona aho bakwiherera mu gihe babikeneye. Mugabo Jean D'Amour ni umukozi ushinzwe gukwirakwiza izo za surwumwe.
Biteganyijwe ko dushyira tuwarete ku irebero Nyamirambo kuri Kafrizoni yo mu Gisimenti harimo itatu. Cyane hahurira abantu benshi. Cyari ko n'umuri abashyitsi n'ubundi hari abazaza bajya aho hantu hose, hari abakeneye kujya aho hari imyidagaduro. Izi tuwarete rero ubusanzwe zari zikeneye ko umuntu agira ahantu ashobora gukenera ubwiherero akabubona. Ni tuwarete zubatse nziza zinafunze n'ibintu bigezweho. Ku mpande y'izo tuwarete hari n'ahandi hantu hagomba kujya za kofi shopu, hakaba n'ahagomba kujya na ATM.
Nubwo abayobozi banyuranye bakomeje guhumuriza abaturage ko inama ya coga mutazababuza imirimo yabo, hari ibikorwa bimwe byamaze guhagarika ku mugoroba rwo kubona ko byazabangamira abashyitsi. Guhera ku wa mbere amashuri mu mujyi wa Kigali azahagarara mu gihe cy'icyumweru, ndetse hari abakozi bamwe basabwa kujya bakorera mu ngo zabo. Abaturage nabo bakomeje kugaragaza impungenge ko mu gihe cy'inama ubwisanzure bwabo bushobora kuzaba ntabwo, nubwo bakomeje kubwirwa ko nta kizahinduka. Umuryango wa Commonwealth watangiye mu mwaka w'1949 umaze imyaka 73. Ni umuryango uhuza ibihugu 54 byo ku migabane yose yo ku isi. U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri muri uyu muryango bitakoronijwe n'Ubwongereza hamwe n'igihugu cya Mozambique. U Rwanda rwinjiye muri uyu muryango mu mwaka w'1999. Inama y'uyu mwaka ikaba izaba igiye kuba ku nshuro ya 2023, iba buri myaka ibiri gusa iheruka yabaye muri 2018 igenda isubikwa kubera icyorezo cya COVID-19 cyari cyarayogoje isi yose. Nyuma yo kwakira coga, u Rwanda ruzayobora umuryango wa Commonwealth mu gihe cy'imyaka ibiri. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika.